Watch it one baby. Juice. So quiet say.
Fish finde.
Private never death from you.
Umu sepela chile.
You are good. You are good. Make I do what I'm meant to do. By you say me tick cooler. Position in your beno leka baku pampura. Amaka mwishi wila da kuchia chinja si chukos.
Niwe positive virus. Niwe positive. Niwe positive. Niwe positive virus.
Nangu ni loyota ikono kuva papeti. Bela kulisha lisha jonse finger tampeti. Bela kunyanta pweo jonse finger kapeti. Niwe positive virus. Mona, Sophie sendeko serious. Wila iponya mune tie na yo focus. Lanzila kova gavale isa kuntanshi. Sisi mungana hivi para kuchinja. Mone kela no ifisa iwe ngomu ninja. Gani soko shiba letu file fio kutinta. Bela tubo mfiafe jonse fe kumakampeni. Tule bakula jonse fe kwa timu peni. Mona haba flashi bobe kale babomba. Badi kuletewe pano pesamba. Voice na nkwadi kupela kabumba. So landa ikono kulomba. You are good.
Yo choose give it to them one more time man.
By you say me tick cooler. Position yo beno leka baku pampura. Amaka mwishi wila nda kuchia chinja si chukos.
Niwe positive virus. Niwe positive. Niwe positive. Niwe positive virus.
Yeah, I got you, Musa, chill coming in right here.
Ha, ngole fwe fintu fchinjo, file watampi la po kuchinjo. Kuika la tondolo teti kusove nuwe wapalasti bakesa senga. Umulilo watampa na machistike, wisa mkoche mpanga. I think it's time ya kutampa kulandeling in flow before gene tulenga. Tualite mwisho kulomba, tuapata sano kubomba. Tuasala po kubamnyanga, nangula naba tufyenga. Fwe bambi tule shoku ima, bata wale nso valenga. Tulewa shotili shotili kwa ese chuma, baika la tondolo bambo kuma. Tualikuwa tisa pawe cha kwe bati nifwebo tulenga. Valela nifwebo tupela mataxi, nangula leta batampo kukita mafelia. We need to change the system, paku situle koko wa mavik. Let's get involved big time. Tube na voice one side. Fino kupanga future. Future teti ipange eka. Fomi sepela ni fomo batusha. Pressure is a type better.
You are good. You are good. Make I do what I'm meant to do. By you say me tick cooler. Position yo beno leka baku pampura. Amaka mwishi wila nda kuchia chinja si chukos.
Niwe positive virus. Niwe positive. Niwe positive. Niwe positive virus.
Kutina popo wa ishiva. Talingo leko la ufilo wano wachufuba.
Kareji pila pa Facebook. Kukana nga baku pa envelope. Iseni tukule feseko. Ukula kita kumbali teko.
Nga kabumele walo ala beta monopole. Ilingiri nevadele la baku kombone.
Bayusu kusibi central province na mchinga Lusaka. Balu apula eastern, northern, southern, western kwa tumaleta.
Nikala masu kupa mutu hapa kuinuka. Bela kubo mfiafcha pa kuinuka kuinuka.
Ufilo kushiba no kubelenge fundeli hava mleba. Walikuwa tensa mbuishi mchalo leo mfamwebe kwa neba.
Nga wale kelela na vena baka belela. Uchushu futi na wobuka welela.
Nchile kanyo kuba hambo. Nkenye wokuba kembo. Kanjevele niko fiaba lumendo. Naba kashano yo voice zebo.
Niwe positive. Niwe positive. Niwe positive virus. Niwe positive. Niwe positive. Niwe positive virus.
One cone by a host stone. Sparks my name.